ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
sakiraɓe heeɗiɓe jam ñalli e moɗo heɗen gone kikiɗe alkamisare jeɗɗi lewru juillet hitande 2022 yamde sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓorima Silima capanɗe nayyi e joyi Ousmane Niari Boule kabaru juɗo Mamadi Keita taw ɓoggi jande to joueur en basketti jeɗɗon ittama fa laaɓi équipe national fédération national de basketball hokki o kabaru talatare nde e wi fédération o ɓe caleke fiide match ŋaji ɗiɗi yaltingol yagol coupe du monde ko waɗi Kigali kar goto e camion 10 tonnes goto gompodiri kenyan dow lawol fana yaade segu himɓe ɗiɗon kedde ken sappo e tatun barmi horeɓe anagér ana darta e jamare nde gattana koye mumɓen hakkillo leyɗe balɗe ɓadale julde leyya inde ande en bagnagar ana mimsira fi ndenago mawɗo gonɗo dow jamare nde les duuɓi kewɗi joni ɓe kolliti metti mabɓe wiide himɓe hewɓe mursina yonkiñi mumɓen guelle kewɗe du kela yo ɗi woni sembe kabawiji kikiɗa ko bisimilla moɗon heɗade sijo tamani hollitinde on widno pule fuɗɗode kabaruji ɗi tiɗalla ana woodi le wattu joni o le basket mali fédération national de basketball holliti talatare nde wiide joueur 1 worɓe jeɗɗon ɓe équipe national mawɓe kañen kayi noddatake kasen no fiide basketball mali fédération o hayfiɓe salade fiide match ŋaji ɗiɗi yaltingol yahgol mondial 2023 ko waɗi Kigali le leydi Rwanda joueur 1 mali ɓe kañen ndu kolliti wiide mbi no mursno kañen murtin ɗum en yo saabe dokkaka genariji mumɓen faɓidureɗen fam keɗen Oumar Way Gallo
wakkande wiya ɓeɗo fiyaɓe basket ittama e guɓal leydi Mali ndi heɓe fo ana kala ko keeɓi le bme ande ton le communiqué mo fédération malien de basketball waɗi hollitiri ɓeɗo joueur ŋaɓe ɓe jaaɓi yaade le leydi toɓe kani fiide ton ɓe jaaɓi windade le figol basket leyɗele mawɗe ko wiya ko fuu du ɓe jaaɓino ɓe dokkama jobdiji mabɓe du nde ɓe jotti to nde ndem e cali wattu jono laamiɓe basket le leydi meɗen ndi kolliti wiide oɗo kabar hana jaɓede fi ɓeɗo sukaɓe jokoɓe ittama e fiwgol basket le leydi Mali ndi yambereji ko nayiri banggal basket ko watta ley nokku o furduɓe garta tawede ley hen yimɓele gabbuɓe le beme ande ɗe homo fuu haali toon ko heeɓi woɓɓe kolliti wiide ɗiɗo anniyaji laamoo ɓami ɗum yatta e séria ɗum hana jaɓede du saabi eɓe kalno yoɓede jobdiji mabɓe ko noddirte prime ɓe dokkaka miccitiɗen wiide piyo basket goɗɗo kasen mo leydi Mali moɓe noddirta tuuti gandi ga kañe hoore muɗum sallinoki tawede rewɓele fiyoɓe basket ɓe saabi dow wi on wakkati o hokkaka jeenari makko
andinɗo kabaru haro calɗi noddirteɗo Drissa Niono holliti wiide faami ko fiyoɓe basket Mali ɓe gaɗi ɗum holliti wiide rafi yoɓgol genariji le wattu yo tiɗalla goduɗo le go haro calɗi duuɓi kewɗi joni wi makko ministre o hani darade dande muɗum joyine hominiɓe ɗum fuufa o tiɗalla heɓene jogala keɗe ko wi Adama Amadou Haydara do faccitago sita siɗiwe
so a ƴeewi tordaji mawɗi ana cuɓagol fiyoɓe meɗen ballon ɓe saabu dina gonga fo wawa haalede ɗum muɗum mi e miɗoɗon ɗi tordaji ɓamiraka soɓe saabu dina guiddi hitane 2013 ne fiyoɓe meɗen ɓe hokkama haqqeji mabɓe koɓe hande e muɗum gaɗo e tawede fo woni haqqeji mabɓe goɗɗan toon ko heɓaka yoɓa gale o wacɓe haaɓi ken jaati yalla haqqeji mabɓe ana hokkeɓe ɗum woni kalisi moɓe han heɓude le éliminatoire kubbuji moon waɗa ɗon ministre humniɗo kabar firde ballon ne kañum hokki kabar o fo edda muɗum fédération malien de football ɗum woni fedde humnide kabar fiide ballon o hollitiɓe ɓe taƴa dabiri fou hono ɗi tordaji huncirte ɓeɗa hani famtude jamare de kulle fou watte ley nde firde yalla yimɓe ana faama ko woni ley toon ɗum yo hunde wotere ko natto saabe hannden hunjude guɓal meɗen fiyaga ballon ga yarde yesso ñalaɗe warande ɗum so waɗama le ñalaɗe warande e heɓan darorgal maggal le firde ballon ne
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗo mba heɓude dow bembe ande ɗe dow hillamen facebook kañe twitter kasara lawol waɗi kenyan hakkunde fana e segu himɓe ɗiɗon keddi hen sappo e tatton mbarmi e wi hooreɓe agence national de la sécurité routiére car goto kañe e camion 10 tonnes goto gompodiri ɓe kolliti wiide donnugol ƴaɓɓitingol kañe ɗanugol donnowo mowel goto laati sababu o kasara keɗe ko blaise dina hoorejo anagér segu wi laali tangara dow faccitago sita sidiɓe
o accident waɗi wakkati 7 heures hakkunde fana e segu nokku entirteɗo kono dimini toon ka e segu ɓuura kilimaji sappo e joyyi o accident waɗi hakkunde mobileji ɗiɗi kaaro goto ka e camion 10 tonnes goto loniɗo dongue ko ƴuwata Dakar ana hucci segu yimɓe ɗiɗon mayi hen darande apprenti chauffeur on ka e passage goto dawoɓe wonɓele kar on ko yahata sappo e tata mumen ɓe maskine o accident waɗi wakkati mo chauffeur camion ana tawana ɗano o yoppi lawol mum han dogudede muɗum o caggal muɗum hollitama kasin wi dogino kar o kayno tawa ana doginano sanne
conducteurs de car seraient également en vitesse.
Yep, golla ndena goddum tan woni ko wembi handen himbe region Banyagara e wi kana ko be onno ko kanye inde ande en region o masibaji shi masibaji fu ngada amado jalleni di sabe rafinde nago o leedi dubi chaketide e wi mabbe be kana ko be anandarta ndena go kanye e hebi golla jamare de golle anni ko neno ko men gadi halda amen mawne ngada ande to Banyagara to do facitango sita sidibe Fatumata Maiga
mede wuri le od lafi dejere ana buri dubi handen le lamu Banyangara do dun ko holliti brema wala gem kanyo horejo walle amiru Banyangara
hikka watta dubi jagan ko min goni do rafinde anago fa joni min baba wiide ndenago ana wodi so wonko manki lamu Banyangara handen woni ndenago
la securite
le wi dene ongoyba kanyo horejo conseil de cercle lamu Banyangara le wi makko bamde sahen leedi fatta de wuddu leedi lafi dejere wonna done yo hune ku bama fawado bibbe leedi malli le wi makko nde wolle nokko goddo iwi so yotti ga
jambe dewral yo hunde gonno do Banyagara ka handen so min ji wiya habo an hakkunde CN dun yo hunde ewdo nokko goddo warde
horejo walle sugabe jokolbe Amadou Luke holliti wi raison Banyagara woni raison goto le wuddo leni to yimbe torra sanne sabe lafi dejerene o holliti o yimbe ko heewi mali nde wolle fawtade gelle ko heewi ko suma ka kala
lamu Banyagara yitti dallaji kewdi dow kabaru rafinde anago yimbe barama kake mun en chumama dabaji mun en nabama won cottube fe nokkuje mun en won gelle de ngala do kartal maringal fe
micitnde jamare we gouvernement an hantede dabri fu ndo kabaru demal kan e maral dabaji ko nato sabe hokkude sugab jogol ben golle so dum wadama ana nato sabe sugab jogol ko heewi jokkata yimbe lonbe hitebe non ko holliti horebe ko heewi le lam Banyagara
jamare nde ana wula ko jom en mobilaji dawoji notta dum en jammaji fa ndawa e mabbe farati mawdo wodi dow dawgol la jamma compagnie nga jogaji collectivité PWG fa dawobe e jawdele mu en kebande nagu yogabe mabbe du collectivité ana darta e lam o walla be yalla dawobe ana kebande nagu fa be dure famu keddon na sita sidibe Fatumata Maiga
berda ame ana taji sanne so wi me dawa jamman dum ko holliti dawobe ko heewi le wi mabbe be de wullito e horebe humnibe di mobilaji dogandi kan en lam tinata e dabri fu yalla ana renta be yimbe dawbe jamman nukuje to dejre wala sanne
waya si jamma kan hulbini waktu fu mi den kaja sorda si en le karuji di la do tan renata mi ko burno be yowta e ruji di nda yiwata ga en do rafinde na gu tan min dawirso mi den kaja sorda si en le karuji di
le wi horebe di mublaji dawandi jamman mobel gotin tan gu dawata hakune bamgo e kayle jamman le wi mebbe mangal pade ana heba ngel mobe giddi bamde kati faata de kay le wi mebbe kasin dawgal hakkunde bamugo sewara jottade gaw doge darken tofon sabe lafi dejerne Mamadou Coulibaly kanyo goto e horebe di mublaji dawandi
aniya jonte didi joni 0r min jaltata ga en attaque ngaji nay ngaji hakkunde motti e bamako min kalni ministre darnindo kabadu transport ngaydi be ngada sorda si en do lawongol jaabu mabbe o min domi
la réponse
Souleymane Traoré kanyo netto goto e horeje di mublaji dawandi le gare o lewi mako ana fota jonte didi handen mublaji mabbe ko heewi hippama bamde bamugo yaade motti to yimbe bombe be lewi mako le nuku antirredo fayan wongo di mublaji nanga to yimbe lonbe hite hakkune gende antirten somo kan e tene
minen nuku goto tan min jalta ga en jamma dum do hakkunde kay e kati sordas en min jaadata waktu joni o lawol gawongol ka dariki so min jey kaydu katral jamma min jaltirta
micitnde jamare ne wi dawgal hakkune bamako e gawo titala mawdo ana le mudun ana fodal le beddi handan sabe lafi dejerne Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakirabe kabaruji gondi le region gaji meden en jaranto bafula be to remobe mara wombe nokku noddirta do mayna do be noddirta jaje fata ana kuli e demal mar idbal kan gal wadde hika e wima be fa joni be kebay engrais gaji dun ana wayla tade sababu buitre ko buitnde na kebal mabbe demal mar horebe agriculture ana gondi e tewtude waltinde be hakkilaji bami adi wide tiagal julde de be dokete engrais gaji hakkeji dawobe fa yottaade laamu lobbodo kabaru dawobe dum haala mudun wonno le batu badde didi timmodo handen na to sigasu to faanda mudun yalla jamare de ana hollite kabaru hakkeji dawobe le region sigasu kawrtangal OIM hunchiningal hore do gollidal ministere humuninde bibbe mali wombe sella itdo jawdi mudun yo ministere humuninde haajuji leedi Danemark ngon isella golle yafingol layyaji dun fuddi beta ko to kuccala to faada modon yalla kambe julabe be no hono yafirde golle hakkunde mabbe e hono sodobe dabaji le balde didi ko buri temede sottobe dabaji dun e julabe kanyen no garato waddude bali mubben e bey mubben le ngolumo fidda ve fis ve fitera sugu yiriwa kanyen hunjani dun hore kanyen hebi hakkilo modon do golli dal bale e julabe dabaji ciwde sakirabe do kadude kabaruje ka andondi fodo ba hebude du 3w.studiotamani.org nadu fakiti no do mbay nudde numero via mo 37321 wassalam Studio Tamani. Yewtere sukaɓe handende min kalan hala laninaji sukaɓe e julde leyyende leyɗe le ñalomaji kiddiɗi julde nde ɗone ɗo e faɓɓi janggon no jama kay hulitan wiyata ana heewi sanne sukaɓe ana keewi sanne le nokkuji ɓe noddirta salonde kofire no saraɓe kañum wonno rewde fuu kañum naɓata sukaɓe mumɓenne illa wetay yogaɓe jaati hulitama wiyede leyɗe nokkuji mbalata anni ko Fatoumata Kujo heɓinen do faccitago min e Fatoumata Mayga.
Yewtere sukaɓe malfu
meɗen goni ley hakkunde luumo walla fo bugu le danki goti ko yahata cukaloye ndewoye nogoyo ana jooɗi ley kindanki yogaɓe mabɓe ana ɗaani yogaɓe ana jooɗi ɓe fo ɓe keɗi morede morɗi julde moraɓe yogaɓe kode tiɗallaji gondi dow ɓe sukaɓe
kuccanoɓɗe sukaɓe moroyade ɓe ñallan ɓe ñamata ɓe jarata minen wala komin mbawini ɗum kano so min ji sukaɓe ana gulla momin keɓata morde fo min joppitan ɗum kile en yogaɓe ana gara illa 10h yogaɓe 23h 0h yaade fa 3h ɓe gadda sukaɓe mabɓe wakkatiji jati min kootan yoppude yogaɓe ga en ɗa ɓe gaddan hakkillaji mabɓe kañe daagi mabɓe ɓe mbala ga en
deya nde noddirtende badjala 1 hono ɗum woni toon ɗo hedde cukaloy goroy kañen ɗum ɗom ɓe fa kofe
alhamdulillahi luumo nga ne weeli wakkati julde miɗo wawi kofde sukaɓe 300 coggu mum buuɗi malla hemere ɗoni so simple so model ana waɗe henndu buuɗi 100 won mbaloɓe ga en na wonɓe jaɓata
hedde inniraɓe kolitiwide kina ummoɗa illa dégère na 5h bété fa naɓa ɓiɓɓema rewɓe yalla ana keɓa moore ɓe kolitiɗo wajibi noon wala koɓe mbawi wadde goɗɗon sana ƴummade illa o wattu
wadde sukaɓe an ɗiɗon illa 2h fa ɓe keɓa moorede illa 5h ɓiɗa ga enna mi iwi cuuɗi illa 4h fa joni hooram mooraka
ko laati fuu yogaɓe koltiwide ƴimminankoye muɓɓen saabi kuyam julde nde yogaɓe ɗu koltiwide sara muɓɓen mbiyata ƴummin ɗum ɓen illa weetay
mi wari ga en illa 6h mi tawi yimɓe ardiɓe kaman ɓuuri yimɓe nogay kana jigila iwmi warde kofade wolofo bugu mi hujji warde ka fa joni mi heɓay illa garmi sana miɗe gonga mi wi saraɓe am immina kam illa beete law yalla miɗe heɓa arra junggo yeeso yiɗimi moorade hikka
hollitinde wiide le o wattu sukaɓe yogaɓe ana lalla e wi moroɓe illa asawere ƴaɓɓine nde suka maɓɓe goto majji eɓe darte inniraɓe gadda sukaɓe mumɓen illa julde yettaki
yewtere sukaɓe malfu wonno